Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 18. Urukundo rwa Dawidi na Yonatani. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sauli, umutima wa Yonatani uherako ubagati gakubiranye n'uwa Dawidi, kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. Maze uwo munsi Sauli ajyana Dawidi we, ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano, kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Yonatani yijishura mu mwitero we yari yiteye, awuha Dawidi n'umwambaro we, ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. Nuko Dawidi akajya ajyaho Sauli yamutumaga hose, akitonda, Sauli amugira umutware w'ingabo ze, abantu bose barabyishimira, ndetse n'abagaragu ba Sauli. Dawidi asingizwa na rubanda. Nuko mu itabaruka ryabo, Dawidi agaruka amaze kwica Abafilisitiya, abagore bava mu midugudu ya Isirayeli yose, baririmba babyina, baza gusanganira umwami Sauli bafite ishako n'inanga z'imirya itatu banezerewe. Muri iryo singiza, abagore barikiranya bati, Sauli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Sauli abyumvise ararakara cyane, ababazwa n'iryo jambo, aravuga ati, Dawidi bamubazeho inzovu, naho jye bambazeho ibihumbi gusa. None sashigaje iki kandi keretse ubwami? Uhereye uwo munsi, Sauli akajya areba Dawidi ijisho ribi. Bukeye umwuka mubi uva ku Mana ahanga kuri Sauli cyane, asaragurikira mu kirambi cy'inzu ye. Dawidi aherako acuranga nk'uko asanzwe akora iminsi yose, kandi Sauli yari afite icumu mu ntoki. Sauli aherako atera icumu, yibwira ko yahamya Dawidi rikamushita mu rusika. Dawidi yizibukira kabiri amuri imbere. Nuko Sauli atinya Dawidi, kuko Uwiteka yari kumwe nawe kandi akaba atandukanye na Sauli. Nicyo cyatumye Sauli amwivanaho akamugira umutware w'ingabo igihumbi, Dawidi akajya atabarana nazo bagatabarukana. Dawidi akajya yitonda mu byo yakoraga byose, kandi Uwiteka yari kumwe nawe. Nuko Sauli abonye ko akiranuka rwose mu byo akora, aramutinya. Ariko Abisirayeli n'Abayuda bose bakundaga Dawidi, kuko yajyaga atabarana nabo bagatabarukana. Sauli ashyingira Dawidi umukobwa we Mikali. Bukeye Sauli abwira Dawidi ati, "Nguyu umukobwa wanjye mukuru Merabu nzamugushyingira. Ariko rero ujye umbere intwari urwane intambara z'Uwiteka." Kuko Sauli yibwiraga ati, "Ye kuzangwaho ahubwo azagwe ku Bafilisti." Ariko Dawidi abwira Sauli ati, "Nkanjye kuba umukwe w'umwami ndinde, kandi ubugingo bwanjye ni iki cyangwa inzu ya data mu Bisirayeli?" Ariko igihe gisohoye Merabu mwene Sauli yari akwiriye gushyingirwa Dawidi, bamushyingira Aduriyeli umumehorati aramurongora. Hanyuma Mikali umukobwa wa Sauli abenguka Dawidi, babibwira Sauli arabyishimira. Aravuga ati, "Nzamumuha amubere umutego bitumagwa ku Bafilisitiya." Nicyo cyatumye Sauli abwira Dawidi ubwa kabiri ati, "Uyu munsi uraba umukwe wanjye." Ariko Sauli abwira abagaragu bati, "Mujye inama na Dawidi rwihishwa, mumubwire muti, umva, umwami arakwishimira kandi abagaragu be bose baragukunda. None ube umukwe w'umwami." Nuko abagaragu ba Sauli bongorera Dawidi ayo magambo. Dawidi aravuga ati, "Mugira ngo biroroshye kuba umukwe w'umwami kandi ndi umwana w'umukene w'insuzugurwa." Hanyuma abagaragu ba Sauli bamubwira uko Dawidi yavuze. Sauli aravuga ati, "Muzabwire Dawidi muti, umwami ntashaka inkwano keretse ibinyita ijana bikebwe ku Bafilisitiya ngo ahore inzigo abanzi be." Ariko Sauli yibwiraga ko bizatuma yicwa n'Abafilisitiya. Nuko abagaragu be bamaze kubwira Dawidi ayo magambo, Dawidi yishimira cyane kuba umukwe w'umwami. Igihe kitaragera, Dawidi arahaguruka ajyana ingabo ze, yica mu Bafilisitiya abantu 200. Nuko Dawidi atabarukana bya binyita babishyira umwami umubare wabyo wose, kugira ngo abe umukwe w'umwami. Sauli ahera ko amushyingira umukobwa we Mikali. Sauli abibonye amenya ko Uwiteka ari kumwe na Dawidi, kandi Mikali umukobwa wa Sauli yakundaga Dawidi. Nuko Sauli arushaho gutinya Dawidi, ahinduka umwanzi we iteka ryose. Bukeye abatware b'Abafilisitiya baratabara, kandi iyo batabaraga, Dawidi yaritondaga akarusha abagaragu ba Sauli bose, bituma izina rye riba ikirangirire.